agarara ku musozi wawe wera akagumenga ungawa zawe wizera mu bishuko by'umubiri akabasha guhagarara ndetse nawe ukajya wishimira kuvuga ko ari inshuti yawe mwami Imana nifuza kuba inshuti yawe nzajye mvugwa mu ngabo zawe wishimira umutima nkuwe ntoki ni wo musabye buri gihe cyose mbe ndi kumwe nawe mpakwizera nkuko yo mu bigeragezo mbeho mu isi ariko ndaruhi isi mwami Imana nifuza kuba inshuti yawe nzajye mvugwa mu ngabo zawe wishimira umutima nkuwe ntoki ni wo musabye buri gihe cyose mbe ndi kumwe nawe mpakwizera nkuko yo mu bigeragezo mbeho mu isi ariko ntaruhe isi
Mbeho mwisi ariko ndaruhi